she not, not.
Bad man.
Another one, one, yeah. Oh baby, stacky chesara funo go paredi. Oh baby, stacky kuwa safu hiso paredi. Yeah, yeah. So crazy, you draw me. Niki pata twende, Miami. Kuku wacha, sizani. Come close, baby, I wanna slime it. Anything you want you do, I do. Uzi jali ridiki mafungu. Leo tunaranja, kesho tutapata rai. Anything you want you do, I do. Uzi jali ridiki mafungu. Leo tunaranja, kesho tutapata rai. Tell me baby boy you do me nice. Every morning, every night. Now me nasema girl give me nicey. Now no wanna safari siku aishi. Uki roll na bada uchizi. Na teleza gandala ndizi. Mapenzi na piga mbizi. Atasi yali wakini tizi. Anything you want you do, I do. Uzi yali ridiki mafungu. Leo tunaranja, kesho tutapata rai. Anything you want you do,
Leo tunaranja, kesho tutapata.